Ariya, nu amta irjeemina wonnu diiran kan iseentiim. Dursa wonnu iseetti maati feen ak Kornoliyaf iyo Petron ooju waaqad argate. Ooju Kornoliyaawan yedhaniin, Petro innama itti ergedhaniin. Ooju Petroawan ishin dhagarsiifte. Wan waan halaalcha. Halaaliyaamun yedhinii. Petro akkinni mameti innamu Yahudiyaa fuleet halaali. Duub isaan Yahudun kulee du'i. Amma waan wanni Petro hubsiisa fed ishiyaanan wal baduudun ka waaq dhugoonfete innin kam waaqa. Ishin nam seesiyaanne lakkisanii fi abinne jireen muummeen qabnu argatti.
Waa guddiyoon Korneeliyoo warri isaa iyyuu hariyoowwan isaa kiiraati harqulqulloo immee. Akko waan guddiyoon gaaf Pentakostiya ergetu tuutu harqulqulloo immee. Nuwoon nu dhageen amine Petron maqa isaatiin isin lilimsan yedheen dhageen. Nuti anam isa dhugoonfete isa faan ijeen. Tuutu lilimsan baran fedheen. Mee amtan mariko fula 16 mudda 15 paka 16 qaabedda. Isan ergetu isaatiin wanni yedha. Duniyaa kan kas bare tuutu dheqa dubbii waaqa innama barsiisa yedheen. Ka dhugoonfete lilimsan hin jiraachisan. Ka gamee dhugoonfanna didinne mu'aatu waaqa argeta. Hariyaa isan sitiif du'i. Sitiyaa is dhugoonfete namse tante siti samarani ajjiree muume hin qabnu argeta fedha. In isa maqa waaqaati ka ilmi isa. Hiyyata harqulqulluwaatiin siliilimsan fedha. Mamkiyyaa atinnee arratan is dhugoonfet. Aamiin.
Manna koyaa ingaan manna dhugaa waggaa gachaa dhaloota arra. Koyaa ingaan manna dhugaa waggaa gachaa dhaloota arra. Innu gaabete dabre nu jeelate innu erge isaan laalate koyaa ingaan manna dhugaa waaqaa galchaa dhaloon isaa arra haalu naalate in waaqa diineedha malee kan jirri dhaloon isaa hinte koyaa ingaan manna dhugaa waaqaa galchaa dhaloota isaa arra barsiis dhaloota isaa hojii dhiisite hojii waliin dhufte malee kan sirbite koyaa ingaan manna dhugaa waaqaa galchaa dhaloota isaa arra koyaa ingaan manna yeroo isaa kenna waan koyaa ingaan manna dhugaa waaqaa galchaa dhaloota isaa arra koyaa ingaan manna dhugaa waaqaa galchaa dhaloota isaa arra.